It's a Tech One production.
Chisel, DWE, the key to on pace, Gako slow, you nasema nenda speed. Nata chacho kasema sisi bridge. Die trying if you ain't getting rich. Msuze sigi kama nakanyagia win. Wana disu, wana niogopa. Underground squeezy basketball, sezi soka. Wamepandisha pressure ndonga. Tumupu ni kapit, skyle kifuni kwa mboga. Maslay, Queens. Wasipo jipodo, anasikia nakatuwa mechoka. Tumupu enda natural. Girls, so he complain kwangu inaondoka. Complete na chona copy na kupest. How now, chana now, ezi copy mpaka test. Complaints. 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 How's out now ni my complaints. 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 How's out now ni my complaints. Leta mziga half quarter. Ni masani ya kudoka. Complaints ni kwa itima inakocha. One man army yani jeshi la mtu moja. Unataka pass no the figure ground. Unataka don't know the figure town. Just a rap with the visual crown. Just a fair play, but no what I complain, give me go down. Easy come, easy go. Don't give a damn shit to the chakwacho. Hate, I'll make love you kwe mo. To milk kwanga ceiling, na bado ni na flow. It's your chungu, bona sit down. Tungefika faster na chukia jam. Ni mazishi, hakuna karam. Complaints ni tulipaka blue band, tukio kwa jam. Complaints, 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 out now, need my complaints, 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 out now, need my complaints, yeah, word, word, kuna vile nisahau. Hizi zote ni dharau. Mpaka tujulisho shika down. Mara sijui ni vipi ni how.